e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangaranga maha huri noa i te motu, tēnā rā koutou katoa. Korupine piha tēnei me ngā kawenga pūrongo a Wātea, nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. Ki ngā kōrero e whai ake nei. 25 mano tāra te tākoha te kaunihera a rohe o Tāmaki Makaurau ki te mautere o Tonga. A koni atu i te 63 ngā hunga patuahi o te motu e pakanga tonu ana ki te ahi i Waiharara i te Tai Tokerau. Wetahi kāre anō kia kite i o rātou whānau no mua i te krihimete. Koenei kōrero me ngā kōrero hākinakina e whai ake nei. Kua karangahia e te mea o Tāmaki Makaurau a Phil Goff ka tākoha te kaunihira a rohe o te taone i te 25 mano tāra hei āwhina i ngā mahi whakapaipai whakatikatika hoki ki te mautere o Tonga. E ai ki tā Goff e tika ana kia tautoko i tēnei kaupapa hei āwhina i a rātau e raru ana i tēnei wā. Iki tonu ia e whakaro nui ana ia ki te tokomaha o te mautere o Tonga e noho ana ki Tāmaki Makaurau. Mea rātou whānau hoki kei te mautere tonu e noho rawa kore ana i tēnei wā. Kei te whakahaere hea tētahi waka tākoha e te Community Manawatau o Tonga ki Aotearoa ki te pā o Raro Tonga i tēnei rātonu. A e rapu ana rātou ngā momo tākoha kai inu hoki. Ka tuwhera te wāhi tākoha nei ki te huarahi o Morris Road atu ki te Warukaraka i tēnei pō. Koni atu i te 63 ngā hunga patuahi o te motu e pakanga tonu ana ki te ahi i Waiharara i te Tai Tokerau. 34 ngā rā kua toro te ahi nei tīmata ai te 18 o haki hea. E ai ki tā Albert Cash pautaka wāinga Māori ki te rōpū tīnei ahi o te Tai Tokerau, e hara i te mea e toro ana te ahi i runga i te whenua, engari ko ngā kāpura reirei o raro i te whenua kē te raru kei mua i a rātau. Iki tonua Cash e arohana ia ki te hunga kāri hoki atu ki te kāinga i e nei hararei.
Ka nei taku aroha ki ngā hunga patuahi, wēnei hunga patuahi e hara te katoa no te kāinga. Kua puta mai, mai ngā whārua ruatanga o te motu whānui, ki te hara mai, ki Wainganui a tātou o te muri whenua, o te Tai Tokerau whānui, ki te āwhina mai. Nā reira i te wā harareita, i te wā o krihimete, i te wā tauhau Pākehā nei, i konei rātou me te whakaaro nui, kia noho haumaru ai tēnei hāpuri o tātou o te muri whenua. Nā reira katahi kuaku mihi nui ki ngā hunga patuahi o te motu kua tau mai.
Ko te reo o Albert Cash. Ki ngā tatauranga kōwhiori hou, 39 ngā kēhi hou i tēnei rā ko tahi hoki te kēhi e whakaro tiana he momo Omicron ki te Manawatū. Ko ia te kēhi tuatahi kua kite ki te Manawatū no mua rāno i te whiringa ārangi. E ai ki ngā ripoata i puta te kēhi ngā whare noho taratahi i te 16 o tēnei mārama, no muri mai ngā tēhi tōraro e 5. Heoi ki te ngā tohu o te refarefa ki āia i te rā apa, ai whakahoki tēhi tōrunga i nanahira. E mea ana ngā ripoata i tuku mate ai te kēhi nei mai te rāhina o tēnei wiki, a maha hoki ngā wāhi hou hei aro tata atu ko tētahi he koanga tamariki. E ai ki te Premier Jacinda Ardern tāri a te wā kia puta marikai a Omicron ki ngā hapori, ai ki tonu ia kia kaha tātou te whakarite ia tātou anō ki te huri atu ki te pūrama whero. Ka tira e te iwi koia tēnā ngā kawenga pūrongo mo tēnei haora e whai ake nei ko ngā kōrero hākinakina.
If you're having doubts about the vaccine, it's okay and you're not alone. Our Healthline team is here to listen and talk with you about how you're feeling. We're here to talk through any questions you have about the vaccine and your health, and we'll have specialists available if you need more information. There's no pressure, no rush, and calls are free and confidential. Chatting with someone who understands is a great way to help you feel confident about making the decision that's right for you. The Healthline team are here to talk from 8 a.m. to 8 p.m. 7 days a week on 0800 28 29 26.
E kore a muri e hoki a koe a te kōrero a te pau ko matua o ngā pōtai pango e pāna ki tā Ross Taylor me tōna tehi mutunga i tēnei marama. E ai ki te tumu whakarae o te ropu krikiti o Aotearoa a David White, kāore rawa a Taylor e tākaro ki te tīma o Awherika ki te Tonga i te hui tānguru no muri mai te tō waitanga o ngā kēmu kotahi rā ki Ahitareiria. Kua tō waitea ngā kēmu kotahi rā nā te kore whakai a te kāwanatanga kia hoki tō tika mai ngā tīma ki Aotearoa, kā mutu me noho taratahi kē rātau i te tuatahi. E ai ki te pairoa krikiti, kā tākoroa teilei tōna kēmu kotahi rā whakamutunga a te whāo pai ngā whāwha ki te kapa o Hōrana. Kaiti rā e te iwi koia tēnā ngā kawenga pūrongo me ngā kōrero hākinakina mo tēnei hāora korupene piha ahau, tēnā rā koutou katoa.
Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te mānga. Hei pā.